nataka kupe yote yote mpenze. Atwende bara, atwende pwani mpenze. Alafu baby tulewe kidogo. Sunajua kankizitisha nanzisha zogo. Nanapenda udeke deke twende Pemba tufika di chake chake. Kote kenye ucheke cheke kamutoto napenda udeke deke.
Shazam.
Tudondoshe mito, tuzivunje chaga. Minapenda unavyo limwaga. Ukisakata unolo nimea vaga. Tausi nipe nusu, nipe yote sunataka ntekete. Yani tutwe bariki, tuweke joto, nataka nkupepe. Nanapenda udeke deke, twende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamutoto napenda kuteke deke. Nanapenda udeke deke, twende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamutoto napenda kuteke deke.
Shazam.
Bezi lako kina, akina kilefwe.
Shazam. Nakatoka ufati na kutunda kuna.
From madnaya.com.